filow ee beeralayda dalka Kenya ayaa cabasho ka muujiyay cunto iyo galley ay dawladdu sheegtay inay ka soo dhoofsanayso dalka dibadiisa xilli beeralayda Kenya ay isku diyaarinayaan inay dalagooda gudaha waddanka ku iibiyaan. Ururada beeralayda iyo ganacsatada gobolka Waqooyi Bari ayaa codkooda ku biiriyay diidmada galleydaasi laga soo dhoofinayo dibadda, sida uu warkan ku eegayo wariyaheena Gaarisa Maxamed Faarax Shire.
Shirkoodan jarayd ayaa waxay ku sheegeen ganacsatadan iyo beeralaydan isii yimid in aysan u sii dulqaadan karin hanti fara badan oo dalkani Kenya dalka dibadiisa laga soo geliyay, iyagoo gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya iyo dalka Kenya guud ahaanba abaaro culus oo ka dhacay, haatan dadka gobolkani isku dayeen beerahooday dib u fashaan.
Intaanaba meesha fadhiday dadka kacayba beeralaydi Gaaris baan waxaanahay shirkada la dhokay Kenya Farmers Federation, guddiga sare ee beeralayda Kenya oo gobolkan countygan Gaaris ayaan anaga nahay. Ani waxaanahay chairman kasidka, waxaa weeye aan isugu imaanay, waxaa gaazeedyaha lagu qoray raadiyaashana laga sii daayay in dowladda ay keeni karto galley oo dekedda Mombasa hadda ay yaallaan waqti xaadirka. Beeralayda Kenya, ninka Kitale joogo, ninka Eldoret joogo, ninka Nandi joogo, ninka Kakamega joogo, meelaha galleyda ee ka baxdo, galley baa diyaar u ah inuu goosto.
Beeralayda ayaa waxay aaminsan yihiin in dalkani Kenya cunto looga keeno dalka dibaddiisa ay halis ku tahay dhanka dhaqaalaha, waxayna aaminsan yihiin in haatan ay isku diyaarinayaan roobabka gobolkan qaybo badan oo ka horay inay dalagyo fara badan soo saaraan, gaar ahaan galleyda oo ay aaminsan yihiin in gobolkani galley ku filan ay ka soo saari karaan beeralayda gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya iyo guud ahaan dalkani Kenya.
Dowladda iyadoon ogaanin wixii aan haysano sabab ay dibadda uga keento ma jiro. Haddana sidaa ay tahay, shaki laaba la abuurayo. Waxaa la dhahay waddamada kale wayba iska reebeenba galleyda la dhaho GMO. Dowladda madaxweyne Ruto waxay noo ballan qaaday annaga beeraley haddaanahay inay na kaalmayni ooy quwaddaanada soo celini oo wax dhalintaanada ay hagaajin oo waddanka cunto ka ku filan aan soo saarin. Laakiin hadda si kale u muuqata warka hadda aan sheegayno waxaa weeye wasiirka beeraha Linturi iyo wasaaraddii iyo dadkii ka hor shaqaynayay waxay dhaheen annaga galley daristeeda waxba kama ogin. Wasiirkii becsharada dhahay anaa og Moses Kuria. Marka horta dowladda nin walbaba qayb buu leeyahay, galley waxaa qayb ku leh wasaaradda beeraha, waxaana wasiir u ah ninka la dhaho Linturi. Ha hadlo
hogaamiyaashan kala duwan ee shirka ku qabtay magaalada Gaarisa ayaa waxay sheegeen in dowladda ay uga digayaan hanaan walba ay u mari karto in cunno dibadda laga keeno, gaar ahaan galley la sheegay in dowladda dalkani Kenya ay haatan dibadda ka soo keenayso oo loo qaybin doona dadka gobollada Waqooyiga dalkani Kenya ku dhaqan, taasoo sheegay inaysan diyaar u ahayn dadkoodu in galleydaasi haatan ay safafka u galaan ama ay cunaan.
Magacayga waxaa la garanayaa Cabdullaahi Sheekh Xasa. Dhibaatooyinka beeraleyda haystana waxaa ka mid ah mar alla markay badarkii beeraleydu ay soo geli lahaayeen oo suuqa u tegi lahaayeen ayaa waxaa la keenaa wax exportig ah laga soo import garaynaya dibada, marka tii beeraha kasoo go-day waxay ku dhacaysaa dhulka. Hadii jeer ninka beeraleyda u baahan yahay dhibaatiisan waxa yeelayana waa waxaas oo kale, taasoo ay dowladda ay markasta soo exportdeen goob garaynayso intii ay maalgelin lahayd misna ay gelin lahayd wixii beeraha kasoo baxay suuq gelin lahayd ay soo export garaysaa galley iyo waxyaalaha aan loo baahnay. Hadsiis qorto kale hata warshadaas qorto u xirnaa waxyaalahaas kale waay halsoo isbood garaynaya waa la keenaya. Marka ninka beeraleyda markasta dhibaato haysta, marka qaabaan ka hadlahayna maanta waxay soo go-aan badarkii beeraleyda Kenyaanka Eldoret, Taale, Chakos, meelo badan ay galley kasoo go-aysaa. Hadda waxaa la keenay GMO galley lera oona garanayna waxay marka la sii baarana waxaa layihaa caafimaadka dadka ayaa wax u dhimaysaa oo wadamada hadda horumareen oo iska joojiyeen. Marka taas baan ka hadlaynaa oon ogolayn oon diidannahay annagoo la qayb qaadanayna dhibaatada kale ee beeraleyda kagaar ee Kenyaanka kale ay haysato annagoo ka hadlayna afka beeraleyda.
Dowladda ayaa haatani waxay bilowday mashruucyo fara badan oo dadka abaaruhu ay halakeeyeen ay ku caawinayso, waana qayb ka mid a cunnadaasi haatan ay sheegeen inay dalka dibaddiisa ka soo dhoofinayaan. Magaalada Mombasana waxaa ku soo xirmay maraakiib cunno oo la doonayo in dadka gobolkani ku dhaqan la gaarsiiyo. Su-aalo fara badanna waxaa la iska weydiinayaa in Soomaalida dalkani Kenya ku dhaqan ama beeralayda dalkani Kenya ay noqon karaan kuwa kaabi kara bedil la keeni karo in cunnooyinka dalka dibaddiisa laga keenayo cunnooyin lamid ah ama la miisaan ay dalkani Kenya gudihiisa ka soo saari karaan.
maanta halkan waxaan u fadhinnaa anoo magacayga saddexan waxaa wadeeqo cali treasure kenaf garissa branch oo aan leenahay codkii beesheeman wafani biashara hasa beeralayda codkooda ku hadlayno waxaan ku raasanyahay sidii representative farmers representative ay ku hadleen oo jeemaha uu ku hadlay sekretariga uu ku hadlaan ku raacsanahay beerahayna waa diyaar ah kenyaankii kala diyaar oo soo saaray wax saarkoodii marka GMO wax ku saabsan oo aan rabno malho xanuunkeeda cuduraha wadato hala noqdaan hala inta waa gareeyo farmerska localka ee oo kenyaanka ah hala inta waa gareeyo soo dad ha soo saaraan wax soo saar fiican oo galleyda ah oo ay gaarto daasaha
afar milyan dad kor u dhaafay dalkani Kenya ku dhaqan ayaa haatan macluul adag soo food saartay madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya subuucani horeantiisa uu shir ku qabtay gudaha dalkani Kenya uu ku sheegay in haatan loo sii dulqaadin karin abaarta baani gobolada waqooyiga ka curatay wahuna hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga iyo bulshada inta badan deeqahaasiisa dalkani Kenya kala hadlay in annaa walbo dalkani Kenya loo soo gargaari karo loo soo gargaaro wabiyada Tana River iyo Dawa ee bartamaha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya dhaca haatan waay biyo keenay beeraley fara badan dib ay ugu noqdeen beerahooda rajana waxay ka qabaneen cunnooyin laga soo saaro dadka dalkani Kenya qaybo badan oo ka tirsan loo kala dhoofin karo cabsina haatan waxay ka soo faasaartay cunnooyinka dalka dibadiisa laga keenay waxayna aaminsanaysan dhiirigelin u ahayn محمد فارح شريف VOA غارسا